Ngiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. Ngangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. Kwakuyintambama ngihamba ngiholwa inhliziyo egcwele uthando. I had a smile on my face ngangihamba ngiyocheck i-girlfriend. Ngangiphethe iphone esikhwameni, ama-rose ne-chocolate. Ngihamba ngishaya ingoma nge-flat, I couldn't wait to see her. Ngathi mangibambi khona ngakwa-left kwaqhamuka ifeni yamaphoyisa. Yadlula yabrika yajika yazobhaka phambi kwami. Kwaphuma ithekeni ebhinca ithawuli igcwele inyembezi emehlweni. Bayibheka yavuma then bathi angibeka izandla phezu kwenhloko. Bathi ngine-right yokurimena silent ngizokhuluma enkantolo. Ngizenza ukleva senginuka kamnandi sengiphuma kuyothatha ishawa. Bangibamba bangiwisela phansi bese bangifaka ama-handcuffs. Bathi ngine-right yokurimena silent ngizokhuluma enkantolo. Nangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. Ngangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. After 10 days langeni icala savaya saya enkantolo. Fans, family and friends bekhona kugcwele ngaphakathi. I never knew what to say, bengazi ukuthi ngonini ngubani. I never knew what to say ngoba kukho ngempela engangikwazi. Kwehla inyembezi ma bengitshela ukuthi 8 years kusukela manje ngizodonsa ejele. Ngababuza for what wrong I have done. Ngaphenduka ngabheka emuva wishing I could say nangufakazi. Kwaqedwa bangithatha ngemoto sebeyongivalela eselini. I never got the chance to talk to her, kiss and say goodbye. Never got the chance to shake hands bafethu ngawari ngizobuya. I looked up into the sky wondering why izinto zenzeka kanje. Ngathandaza knowing very well I'm gonna be free someday. Yangihlebela ingelosi yathi namhlanje ntambama ngizophuma. Lafika iphoyisa langitshela ukuthi umuntu oyenze rape ubanjiwe. Ngathandaza knowing very well I'm gonna be free someday. Ngathandaza knowing very well I'm gonna be free someday. Nangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. Ngangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. Nangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free. Ngangithi ngizosiqeda isikelo mnyango wejele ngawazi. I never knew which way to go, I never knew what to say. Ngangikhala in the middle of the night ngilele stoksini, kodwa bengazi ukuthi nami someday I'm gonna be free.